wana nita kuvesha istagambe mkata kiu 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 labu bana kesha siachi pombe wapige mbiu 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 wapana nitae so kesi
Kwenda basi nenda